نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تكالي تغنب لنانسو نكان يا أبوينو ودرود كنفن لزابوينو تميقوات محمد مدرسون دين تنديز الله zibite kwa hiyo hadithi ya tutia badi hadithi kwa maana hadithi ya tia lelo mtu wake uli motele kuelenga durud kwa kwa negateni mawa ndi mazulo so inza kuti ubwino owelenga durud mawa ndi mazulo kateni kumawa kateni kumazulo ulimizika Abu Darda radhiyallahu anhu hafutu kuzauti ntumiki sallallahu alayhi wa sallam adat mtu amene anga welenge durud kokwa nakatini mawa ndi madzulo hazapeza nawo chiwombolo changa pa tsiku la chiweluzo senza ringa tufuna tikapeze nawo shifa pa tsiku la chiweluzo tikapeze nawo chiwombolo chantumiki sallallahu alayhi wasallama pa tsiku la chiweluzo ndoti tatieni tizipase bize tizitangwanise pochulukitsa kuwelenga durud kumfunira zabwino mtumiki sallallahu alayhi wasallam adaso ndi mtendele zipite kwa iye kankhani komwe ndi kokoma kwa basi masahaba radhiyallahu anhum umutu ndi mutu wa nkhani yathu yelelo masahaba ophunzira mtumiki omutsatira mtumiki sallallahu alayhi wasallam kutsatila sunna yodalitsika ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pachina chiti chonse kusenza kuti masahaba radhiyallahu anhum anali ndi mtima otsatila chine chilichonse chimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam amuona akushita chimenecho amayesetsa kuti nawonso achitsatile achichite ndi aonena kuti tsiku lina munthu una wake adati kwa Ibn Umar kusenza kuti munthu yankayankhula ndi Ibn Umar radhiyallahu anhu amuna ena kumafusa ndiye ndiye dzina ake ndi ndani amene ndi Abdullah amatchedwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala wachula mu Qur'an nkhani yokhudza swala pantendele chenza kuti kuswali kupemphera pantendele komanso swala ukakhala ndi mantha mantha amene wagwidwa ndi mantha kuma sana nene kuza swala ukakhala pa ulendo Ibn Umar radhiyallahu anhu ma ada yanka nanna kuti omphanga zvachan Allah subhanahu wa ta'ala adatumiza Muhammad madesha nintendezipite kwa iye ngati mtumiki wake kwa ife pamene tidali mbuli ndipo siti nkadziwa chilichonse tukuyenera kumutsatira chine chilichonse chomwe adashita zindikirani Sheikh Zakaria Khandelwi rahimahullah adayankhula nena kuti izi zikutanthauza kuti sikuti lamulo lililonse likupezeka mu Qur'an. Sichonje yayi. Umoyo wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam komanso ntchito zake ndi chiwongo kwa ife tikadzitsatira. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati ndapatsidwa Qur'an yolimikizika komanso malamulo ena. Samalani nyengo ndi nthawi yomwe ili nkudza posayidwa apa. Samalani nyengo ndi nthawi imene ili nkudza posayidwa apa pomwe anthu osasamala malamulo adzakhale mipando yawo yaufuofu ukwakuyankhula kunena kuti gwiritsitsani Qur'an yokha basi tsatirani malamulo okhawo omwe akupezeka mmene momo mutsatire malamulo okhawo omwe akupezeka mu Qur'an zvinza kuti adzayikankha sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam adzayitenga sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam okhala yopanda pake yopanda ntchito ndipo adzangolimbikisa adzalimbikisa kuyigulitsa kwambiri ntchito Qur'an yokha basi ndiye tisakhale anthu achoncho kuti ufunika tikhale wosamala ngatiye nditsatireni ndikuyilemekeza sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam.